gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayay diyaarinta mashruuca sidii ay koronto u heli lahaayeen dadka barakacayaasha ah ee deegaanka Barwaaqo ee duleedka magaalada Baydhabo maadaama dadka deegaankaasi aysan hadda haysan adeeg koronto. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah hortoogayaasha dadka barakacayaasha ah ee deegaanka Barwaaqo, madax ka socday hay'ad ka shaqeeya arrimaha horumarinta barakacayaasha maamulka degmada iyo shirkadaha bixiya adeega korontada. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruuca adeega korontada lagu gaarsiinayo dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanka Barwaaqo ee duleedka magaalada Baydhabo.
Arrinta korontada meel buu arrin muhiim oo eeto in meel buu deegaankaasi koronto iyo helan muhiim eeto. Koronto madan mudoor soo raalla aftin sadaay oo baalooyinka ah, laakiin soolarka udaga walaal hoob sugnaad halaawe dame marka meel masuul biyaas maamulka iyo hay'adda IOM iyo hay'adda Mersukoob iyo hay'ad kale oo maarne oo arinta koronto shaqeeyaan iyo Beko FDM kunimada jeedinay soolarkan la isku dhaafo maarne koronto rasmi ah in meel deegaankaasi lijeey keenigi dukaan leh dukaan shimeey buu ahaa nalankeela keedis leh edis nalankeela ganacsiga suuqsoo ganacsiga nalankeela wadooyin kulli meel baan raadisay koronto la ka teegay magaalada Aftinas oo meel baan la magan nagatnay buu ahaa ya qorsheeyne darbuurka ugu gudbiini noo khaar la sameey buu ahaa hay'ada Mersukoob iyo IOMO eedii kale ku shaqo la noo ogolaadeen meerana meel buu ahaa arinta qara muhiim waay waayeen oo meel baan yamay buu leher meel buu wayfade arinta gudgalnay nadaam suubni hadda markamay buu ahaa geeg meel siin ku yiri in saarta tool kool ku gaatan ka baad degmad iyo Beko iyo madhi la gala ee heshiis la shal saaxiida walaal kali xob wala ka nagaran isin siin ka fahilin si maayda ma isdaa wartan ee dadka meel buu lan gargaara oo dhungur ma isin oo bu koronto oo Beko walaal kali wuu duuso bad meeda meera san Beko may buu walaal kali si maayne gudoomiye arintan jirta arintan walaal ku wada in si may buu hayrta may buu heelisin siin may buu meel ka fahilistan korontadaasi deegaankan laga afteeni magaalada laga afteeni ka baad may buu saasbaan wujudu may buu madoor Barwaaqo may buu yahay hoogul saare marka dambana ilaa magaalada xeer shidu yamay buu hoogul saare madoor qab matoor iyo wala ka bilaaw doonan ka baad dan may raayso may ka bilaawayaan may raayso dana qab solar iriid maar laga faadiiso oo koronto dhaliyo tibaalooyinka isin argaasan hayna to ku duun koronto dhalaysad geey hamin shidan ya may raayso ya insha Allah yalla faadaan.
Helidda adeeg koronto tayo leh ayaa mid muhiim u ah bulshada barakacayaasha ee ku nool deegaanka Barwaaqo ee duleedka magaalada Baydhabo.